mun ye gadomuso ye an ka du kɔnɔ ni ye
debbo gollo ele gendi amin gurna debbo newaki ele gallede sabi golleji ɗi ana kewi misalu a yahanteno ya leɗɗe gara moƴƴina ñiiri oro tiloɗa naɓa gese cuɓa kareje gara kotaɗe gataɗe barma defaɗe tiloɗa unaɗe gaɗaɗe neban defira mafe nde arande nde min taccano leɗɗe to ley ladde to min ndesa min keɓa ko min gollira so ndungu wari sowona ɗum newaki defude ñiiri oro e huɗo ɗum wonno golle amen mawɗo ko ƴaɓɓino hande leɗɗe kuɓeteɗe ɗe panɗiti mbawata yaade to woɗi daroyde leɗɗe e kohe amen ɗum ka timmi kareje ɗe dun panɗiti sababu majjum woni taccude leɗɗe wakkati fuf daddeji ɗi ana cukkuno leɗɗe taccataki a suman jorɗe ɗe tan ko ndesata ko du ana heeteno e ley tiiɗala ndun miɗon dara sababuji kesi bawɗi wallude min min baylita ɓiɓɓe leɗɗe misalu mangoroje ɓenduɗe ɗe min ñamata ɗe bonani wakkatiji ko bonata ko ana heewi sabi min ngala bawɗo waylitinde ɗe min cota min janginama no mangoro waritite waɗe kulle goɗɗe hono confiture 1 ɗum woni mangoro o e juuri rentinte so moƴƴine soote yawata bonde min gaɗan hen ko sembe mangoro o fuf fati bone e juuɗe amen somin tipo moƴƴingol waylitingol mangoro o ana moƴƴi ka min mbawa moƴƴinde mangoro o fuu ley gengingi luumo amen go soota ko heewi e komin moƴƴinta ko miɗon jogui ɗo ɗum tiiɗanlaji sabi luumo ngo tan min keɓata e mum miɗon mbawi wadde ɗum jaati waylitingol mangoro ko ka min ngala yimɓe soodoɓe kañi e kollitoɓe gollal amen ngal so tawi miɗon jogino soodoɓe miɗon mbawi fe ɓeydude sukaɓe amen min janguina ɗum e banque amen homo fuu wonko wawi wadde ko ɓeydoro ka so ɗum yarali yesso ɗum ɗum raɓi min gartan ɗo min gonno tinnare amen fo imafege